My picture yako na vova la vako viliko.
MK Music Promos .co.
My feeling yako kumutima kwanga yaliko. Anga wai, anga wai. We watambila kutali wafuna kusi, yeah. Nikusi, yeah, yeah. Story bali nayo, sili na mango. Oza mbele la bantu bali na bando. Waka uka ni bwela kuno, you see. They don't even care about you and me, oh no, no. Oh no, wafuna nkusi, yeah. Nikusi, yeah, yeah. Na 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 na.
It's a brother thing. Coffee mix one.
Oh na 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 na. Oh na 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 na. My name is Roberto. My picture yako na vova la vako viliko. My feeling yako kumutima kwanga yaliko. Anga wai, anga wai. We watambila kutali wafuna kusi, yeah. Nikusi, yeah, yeah. Story bali nayo, sili na mango. Oza mbele la bantu bali na bando. Waka uka ni bwela kuno, you see. They don't even care about you and me, oh no, no. Oh no, wafuna nkusi, yeah. Nikusi, yeah, yeah. Oh na, na, oh na, na, na.
Siba za kwani sa.
Oh na, na. Chiba nyonga ndabati di tonze.
Siwa za kwani sa.
Hey, mama funa kutiono.
Siwa za kwani sa.
Hey, oh,
oh, oh. Siwa za kwani sa.
Elo ni ziba, waza yesa kutipo izona.
Siwa za kwani sa.
Oh yeah, wanga pushing us dari wanga pushing
me. Siwa za kwani sa.
No way, no way, no way, no way. Tinatenga na ba masole la chape. Ationa ni
vibuwa
kaone ni
kamu sokoneza.
Siba ziba ndiwe makanika.
Oh oh oh,
oh, oh, oh. Bati chinga happiness.
Oh oh
oh, oh baby. Valindila hati breaki.
Exclusive from MK.